Okay, ni high time ujue siki la saa ni kismile nimefry. Sometimes ni cover to look fine. Past life yangu yote ni kani likuwa na mark time. Friends are hard things I used to do, zote nimezi revise. Yes, nisha think twice man, stuck your advice. Best thing kudu ni kuniacha, me myself and I. Nilito bought the first time, sezi lemewa the second time. Nisha zo ya wasa wanajifanya mabeshte, kumbe ni lies. Life ina lows na highs, yangu lows ni mingi. So don't mind ukicheki most time ni ki get high. Na try to get by and I'll be fine. Na juo lezi niache ni selasi high, the most high. Na sina noma kwa walio nitoroka, hata sijai sema why. Na siati na jidai, time nilikraya kukwa na shoulder ya kulai. It was so fucked up, news ingekuwa suicide. But nilifall nimerise, walku wanajua minister. Wacha kujidua disaindo umerealize. Chances zako za kunigate, nimezi minimize. Verse zangu memorize, this is true, this my life. What I go through day and night. Na hii game unajua mindo na yongeza sight. Bilari hata juika kuna kitu kurelax. Why lie, why try? Nataka kuwa millionaire, my guy. Yeah. Kazi mkurap squeeze manze. Bado kuna wase wana hate manze. Ya tambona wana hate kapi yangu manze. Damn manze. Lakini unajua utakujua na make it. Lazima kuna wase wana kubuta nyuma. Yondo kini liambiwa na najua. Anyways, nina nipasai. Siko sad na nice. Wakingoja nianguke ndio na rise. Bilari yuanga meiva nime ripe. Na speak verse zile nice. Zile fine skize sai. Yona kuja na mistari na zangu zuanga kali. Nafanya wasani wapaki wakiuliza maswali kama yule ni nani na miaka zake ngapi. Game alianza siku gani na mbona ye ni hatari. Yo, ada misi jui ni aje manze. Ilianza tu yale, ada misi jui manze. Yeah, cheesy bila, it's a Maluchi master verse. Yeah.